Mickey gents, make them dance, make them shake it, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah. Kitty, kitty, pon this.
Bam, bam, bamba tu bamba. Nifunge kwako kamba tu kamba. Back to back, kwako nimeganda. Zero distance kwenye bam, 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 bam. Bamba tu bamba. Nifunge kwako kamba tu kamba. Back to back, kwako nimeganda. Zero distance kwenye bam, bam.
Tuliza niruka nikikuona. Nyuma mefutuka umenona. Sogea ni kushike kila kona. Kiuno kinakata kona kona, yeah. Uko soft, smooth, I'm watching your moves. Kila ukinyongo unanyonga uko juice from the left. Light, kiuno kiko biz. Bila kujibunga na kubambia kichiz. We are dancing calypso, me touching your hips. So in the middle of the dance, so we're dancing pasito. Pasito, pasito, napenda kino chako ni chembamba. Hilo shape lako na nenamba. Kipita na wezako mlivo wamba. Macho ya banduki kwenye bamba. Yeah.
Say bam, bam, bamba to bamba. Nifunge kwako kamba to kamba. Back to back, kwako nimeganda. Zero distance kwenye bam, 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 bam. Bamba to bamba. Nifunge kwako kamba to kamba. Back to back, kwako nimeganda. Zero distance kwenye bam, bam.
Nipe radha radha ya Jamaica. Nipe nijione nimefika. Nipe dance dance za Afrika. Nipe ni te bounce kwa mizuka, yeah. The way you wind that thing. The way you pull it on me.
Make me go crazy.
Moyo unadunda ding ding. I say, yeah. Kama tia chini. Nyuma na kukanya gia pini. Eh, kama tia chini. Nyuma na kukanya gia pini. Eh, nyuma siyo chula kuna tembo. Lina tetemeka lina tremble. Nina wewe seka sina jambo. Mikono nepachika kwenye tambo. Ilo wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Mwana yo, 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 yo. Hakuna break time ni continuous. Paka bedtime so conscious. Labda extra time kama bonus. Mtoto aishi ham so delicious. I said bam, bam, bamba to bamba.
Nifunge kwako kamba to kamba. Back to back, kwako nimeganda. Zero distance kwenye bam, 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 bam. Bamba to bamba. Nifunge kwako kamba to kamba. Back to back, kwako nimeganda. Zero distance kwenye bam, bam.
Wezi kunikuta kwa kimba umbao. Mina kula futa yani kinya unyao. Mtoto kanikuta yani kija ujao. Kila ye kadata yani kida udao. Tani wanakuita mauno feni. Eti nikushika sonekani. Wengine wananita kibenteni. Ila unawacheka kama utani. Yeah, I'm in love with the shape of you. Wendo wangu mababu, my eyes on you. I'm in love with the shape of you. Wendo wangu mababu, my eyes on you.
Bamba to bamba. I'm in love with the shape of you. Bamba to bamba. I'm in love with the shape of you. Bamba to bamba. I said bamba to bamba. Bamba to bamba. Kitty pon this, yeah. Kitty kitty pon this. Kitty kitty pon this, yeah. Nicky Jet. You make them dance.